wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho ku soo bandhigtay warbixin ku saabsan mashruucda ay maalgeliso hay'adda UNICEF. Hadaba qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa madasha si wada jir uga hadlay.
Mararka qaarkood at the same time iyadoo duplication ku keenay dana waxa ku qoran overlap inuu imaado. Marka labadaas terminology waa laba terminology oo kala madax banaan waa ina meel la ku tiraa duplication uu keenay oo macnaha funky uu yareeyay meel ka tiraado meelna atraado overlap uu keenay. Laba arno xogaa isla diideysa waaye marka iyadana bal inaan dib isku noqono meeluhu ka dhacay laftigeeda anaga aan ilgaar u yeelano maxay leh hay'adu hay'adaha fuliya mashruuca dambal caafimaad waa fan ay dawladdu manage kareyso World Bank ay siisay la xisaabtankeedii iyo contract-keedii ee wasaaraddu ay gacanta ku hayso marka dii wax noocaas kale jiro wax intervention-keeda si quickly loo qaban karo
dabcan dawladda mas'uuliyad ka saaran dadka shacabka la soo gaarsiinayo deeqda recommendation-ada ku jirtay in oo xiriir toos ah la sameeyo dawladda isku duubnaasho iyo qodob badan ku jiray taladan ku biirinaya waxay tahay anaga mas'uuliyad ina saaranta dawlad ahaan dadka la soo gaarsiinayo deeqda dalka dibadda uga timaaday ee hay'adahan ay fulinayaan inay tahay anaga inaan kontrolno ogaana cidda ay gaarsiinayaan iyo qaabka u gaarsiiyeen
balaanka haddii marka horeba si guud loo dejiyo balaanka nin waliba qof waliba uu cad yahay roolka iyo doorka uu ku leeyahay emery framewagana uu jiro oo hadhowta lagu xisaabtamayo hay-adaha waxa la siinayana wax specific cad ay tahay markaad og tahay intaad siisay ex implementing partner you gave him that much I think markaasaad odhan kartaa wixii cost effective ma yahay oo aad kula xisaabtami kartid oo aad ogaan kartid laakiin waxyaalaha iminka aynu kusoo dhaqmaynay waxa yadeenna waxaasoo dhan aynan ogeyn laakiin the way forward from now I think in runtii page cusub inoo furmayo oo aynu kula xisaabtamayno innaguna dhexdeenna aynu kula xisaabtamayno